dance alongside Mackie D and Mo Latte. Chuk, 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 chuk.
Ne unyabo abibuza, jirasta kumaya lagawa. Zuno suse abimikwana muliwa, nabatesi mujeno musome. Ulama nekatonda, yalienga na babo, na yate bivamuliamu orukwe. Sendi rasta siso sola siteka, bimutume wakatonda. Naja kusome sabantuwe, magate elaba galani. Mumuziki emede yobulamu, mumpe mujagu zonze nsomese. Omupe mujaguzo, mumpe mujaguzo, eaka baka abana basome. Omupe mujaguzo, mumpe mujaguzo, eaka baka abakulu basome. Omupe mujaguzo, mumpe mujaguzo, eaka baka zeguma nsomese. Oh, oh, oh. Kati chensa baba na guanga mwena guno mulanga eri bakabaka bafebona mukulembiri abana basome kubyafayo ebyo bwajjaja ebyo bwakabaka bwabwe history nenono ngamba nebyo buwangwa abalambuzi balambulembiri zikole sente abakadde mumbiri basomesa basukulu kubyennono kubivuga ebyo buwangwa nga mujaguzo mutundu amainja nensozi kone njazi amafumu mu masiro kona bali bagensolo Obutonde bwensi bajjaja n'abalongo olwa bazzukulu bayige kye bayite nono oh, 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 oh. Omupe mujaguzo, mupe mujaguzo, eakabaka, zekuma sobese.
Saba sajja kabaka maguru nyondo, mpuli lankola musiza. Kabaka wa Buganda, mukama wa Bunyoro, atwoki kura mkize. Kibimba iguru wa toro, liota kyali. Chavazinga wa Busoga, aye no kobocha. Mwegate bakabaka, muyambe baba sukuru ngamba. China tuyamba bama wanga gona.
Seguma somese,
omu pe mujaguzo,
omu pe mujaguzo. Sembere basomesa bafemwe,
somese abana bafebya fayo.
Sembere basomesa bafemwe,
somese abana bafukone bivuga.
Sembere basomesa bafemwe.
Somese abana bafosa kanya,
musembere basomesa bafemwe.
Somese abana bafosa mano wandika,
musembere basomesa bafemwe.
Somese abana bafebya fayo munsi yafe. Thank you.